on a true story. Respect to the ones that still root for me. Go.
Bila ya maombi ya wale wanaonipenda, singewahi fika nilipofika leo. Ndiyo maana mimi kila siku wana wa mindi sana, wanaoniombea, wanaonitakia mema. Nakumbuka kule tulikotoka, siku zile za kutafuta, siku zile za patafutea.
Ni bali nimetoka na bado sijafika. Tabu nimekula nimeshiba, sasa najiparaha. Wenzangu walisema wakachoka, eti nimekwisha. Mungu amenibariki yoyo, ni maneno kwisha.
Nimeamua hata iweje, nitapa kama ndege, pa kama ndege. Nimeamua hata iweje, nitapa kama ndege, pa kama ndege.
Nimeamua sitawahi kuwa tena kwenye sua, ndoto zangu zishakuwa, angalau niko chini ya
Mama lisema son uta go far. Tangu hiyo siku niko tu magitha, niko juu chini nikitafuta futa. Maso for the hustle, yeah, mina raise bar. Maisha nka bajaji, panda shuka. Walicheka sana nilipo anguka. Ndoto zangu walizipuza, sana rusha, zaidi ya rusha.
Kaka lesa tusha tembea, minadia hela tusha zoea. Fans what a week again and again. We gon' get it done, cause we do it for the love.
Do it for the love, don't you know.
Nipe deal ya down, nichafue masho. Nisambaze upendo, ushanipa uwezo.
Ushanipa uwezo.
Bring it again.
Nipe deal ya down, nichafue masho. Nisambaze upendo, ushanipa uwezo.
Yani ule class clown show ana shut down. Atunge fikiria ateza run town.
Tena kwenye sua, ndoto zangu zishapa, angalau niko chini ya paa. Nimeamua sitawahi kuwa tena kwenye sua, ndoto zangu zishapa, nami nazidi kunga.
Nimeamua sitawahi kuwa tena kwenye sua, ndoto zangu zishapa, angalau niko chini ya paa.
Chenye litake kufika hapa, makofi ya kilo ungewapa. I said a K letter red aka. Yo, dili funga chapter.